Isaka 5 verse 1. Ndodana yami, lalela ukuhlakanipha kwami, ubeke indlebe yakho ekuqondeni kwami. Verse 2. Ukuba ugcine amasu nezindebe zakho zilonde ukwazi. Verse 3. Ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo ziconsa izinyosi, umlomo wakhe ubushelelezi kunamafutha. Verse 4. Kepha ekugcineni umunyu njengomhlonyane, ubukhali njengenkemba enezinhlangothi ezimbili. Verse 5. Izinyawo zakhe ziyehlela ukufeni, izinyathelo zakhe zibambelela endaweni yabafileyo. Verse 6. Akanaki umkhondo wokuphila, imkhondo yakhe iyaguquguquka engazi. Verse 7. Ngalokho, madodana ami ngizweni, ningachezuki emazwini omlomo wami. Verse 8. Dedisela kude naye indlela yakho, ungasondeli emnyango wendlu yakhe. Verse 9. Funa unike abanye udumo lwakho, naye ononya iminyaka yakho. Verse 10. Funa abezizwe basuthe ngamandla akho, umshikashika wakho ube sendlini yomfokazi. Verse 11. Uze ububule ekugcineni, lapho umzimba wakho nenyama yakho kuqediwe. Verse 12. Ngokuthi, yeka ukuzonda kwami ukulaywa, nokudelela kwenhliziyo yami ukusolwa. Verse 13. Angilalelanga izwi labafundisi bami, angibekanga indlebe yami kubo abangifundisayo. Verse 14. Ngacishe ngaba sebubini bonke, phakathi kwebandla nasemhlanganweni. Verse 15. Phuza amanzi emgodini wakho, amanzi agobhozayo emthonjeni wakho. Verse 16. Imithombo iyaphalala ngaphandle yini, nemifula yamanzi egcaweni na? Verse 17. Mayibe ngeyakho wena wedwa, ingabi ngeyabafokazi kanye nawe. Verse 18. Mawubusiswe umthombo wakho, uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Verse 19. Uyidluzelakazi ethandayo negogokazi elihle, amabele akhe mawakudelise ngesikhathi sonke, weqiwe njalo luthando lwakhe. Verse 20. Ubuya kweqelwani ngowesifazane ondindayo, ndodana yami, ugone isifuba somfokazi na? Verse 21. Ngokuba izindlela zomuntu ziphambi kwamehlo kaNkulunkulu, uyenza yonke imkhondo yakhe ukuba ilingane. Verse 22. Omubi uyakubanjwa ngububi bakhe, abhajwe ngezintambo zezono zakhe. Verse 23. Uyakufa yena ngokuswela ukulaywa, nangobuningi bobula bakhe uyakuduka.